Ite hemote katoa huri noa I a hau E kore ewe ngaro, kore ewe kai paue He take ke kone au mo ake tonu atu Nana ui hanga ke kore ewe ngaro e He ta yara hau, he ta mai ti au, o rangi a te a Pukari te manawa, e kongange a roto I a hau e He nana wai kei te ngā kau e marama He ta yara hau, he ta yara au Hau e kana puana tata tona pura Taia te ki te au aha ko te whiri tira ma tonu au Pia ta ki te kaura I hanga I ai a ka pera kia pera He ta yara hau e ta mai ti au o rangi a te a Pukari te manawa e kongange a roto I a ue He nana ue kei te ngā kau e marama He toi ara hau He toi ara au He toi ara au
Te tai a te huna anu nei he awhio whakamoio ki te ao Ko te kai hanga te take Karangatia au kia huri Mehe ahi I te naku Nā no te manawa o rahi puru Whakarea I te utu Hei te mutunga ka ora e mo ake tonu atu
He tai ara hau e ta mai ti au o rangi